Mambo vipi, mimi ni Alikiba, muasisi mwenza wa tamasha la Nifuate. Na wakaribishe nyote, wachangie wenzetu wenye changamoto mbali mbali. Karibu Team Kiba, Nifuate.
Nifuate, Nifuate, ai, Nifuate. Kumisha kucha, pamepambazuka. Ni kila mwaka kabumbu linachezika. Ni samakiba, Nifuate imesha waka. Team Kiba, Team Samata, Nifuate. Lele,
Nifuate.
Lele mama, lele,
Nifuate.
Lele baba, lele,
Nifuate.
Dada kaka, lele,
Nifuate.
Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Team Kiba, Team Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama, umetapika leo. Team Kiba, Team Samata, oleo. Unachongoje tu o matokeo. Sama Kiba, Nifuate. Ale mama, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Team Kiba, Team Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama, lele mama, lele, lele baba, lele, dada kaka, lele,
Nifuate, 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 Nifuate.
Hey, 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 we mama, we mama, Samata, we keep it up.
Tuga mchizo UK.
Nifuate, Nifuate, Nifuate.
Habari ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni Mbwana Ali Samata, muasisi mwenza wa kampeni ya Nifuate. Nawakaribisha nyote kushiriki pamoja nasi na kila mmoja kwa nafasi yake kusaidia wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu Team Samata, haina kufeli, Nifuate Tanzania.
Akishuza.